Urban music. Urban music. Urban music.
Guys, song.
Gage's music.
Dedication to you, baby. Pendo umefana, mwingine hapana, machangu na watu kana, yu yako hawa na mana. Nipe penzi na mini kuonyeshe, ole wa shenzi ili tuwakondeshe. Kukosa mali, usijari, so natari endelea kuniposkari. Mipango ya ndoa na imani tafanikiwa, tutafunga pingu minawe ndani ya ndoa. Nafurai yu yako minajidai, usije ni boa unifufishe uhai. Nilisha sema mina wewe till I die. Vipi nitahema bila wewe sina uhai. Pendo wako kwangu na ndugu zangu, macho yako kitazama hatua zangu. Nikichelewa kurudi homu na kasirika, sifanyi kusudi bali mimi natafuta. Nakupenda sana, hatutachana. Nasifika, Sofika ta Amerika, macho malegevi, hicho hicho mina love. Matuzu natowa kavu kwenye kimu we mkovu. Kwa kuwa unanipenda, imani utanilinda, siku kini tenga nitakuwa kama kinda. Elewa, weni pambo napokuwa ndana nyumba, sinto kuweka kando hata ukiwa mgumba wapambe. Wane bilis, nime kumis, kamu sinto kudadi, semo na chotaka miss. Nilisha sema mina wewe till I die, vipi nitahema bila wewe sina uhai. Pendo wako kwangu na ndugu zangu, macho yako kitazama hatua zangu. Nikichelewa kurudi homu na kasirika, sifanyi kusudi bali mimi natafuta. Mimi natafuta. Mimi natafuta. Nakupenda sana, hatutachana milele daima. Sana. Yeah, yeah, dedication to you, baby. Kaisa, once again. You already know.